Na ashani tone shamoyo kidonda likawa kovu na mtaka kichoyo tapata mbaya mbovu oya mwana oya mwana na ashani tone shamoyo kidonda likawa kovu na mtaka kichoyo tapata mbaya mbovu oya mwana oya mwana
you love ngoma
yaliyopita siondwele tugange yajayo maisha safari popenzi lilumbali mapenzi boda boda wawili walopatana penzi lilo kafara lisilo
na asha nitonesha moyo kidonda likawa kovu na mtaka kichoyo tapata mbaya mbovu oya mwana
Hili ndilo safara Twende hadi tana Maisha safari Kwa penzi lilumbali Mapenzi boda boda Kwa wili walopatana Penzi lilo kafara Lisilo hasara Ninavyo ishi hilo hadithi Ninavyo hisi ndivyo nilivyo Mola Tuangazie La 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 Usini tupe, usini pite Penzi letu hilo kumbuke Mola Tuangazie La 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 la
Usini teste mtenzi Usini, 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 usini Usini teste mtenzi Nakupenda mwenzio
Everybody would kill for She sip flow just to let you know what you in for You need more, she serves You ain't no observe Six inch stilettos just to kick you to the curb Mama told me you're better with that Agassi, Versace, ni Prada Designer kwa sana Kila time ananifanya fala Mangana gaga, kichaku waza Kizaza bala But I keep coming back Though it hurts and the pain is insane But what's worse is you're deep in my vein And I'm a faint, so go slow Cameras, photos, so show The limelight would snatch her soul
Na asha nitonesha moyo kidonda likawa kovu Na mtaka kichoyo tapata mbaya mbovu
Oya mwana
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 Oya mwana Na asha nitonesha moyo kidonda likawa kovu Na mtaka kichoyo tapata mbaya mbovu
Usini just sentenzi Nakupenda mwenye